Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
Ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND Baba Hachoki, anayepinga nani? Asangapi aliluvana, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo, just man of the people, na ndo maana mimi na mwindozi. Hata kwa kumtazama tunampendeza uongozi. Zambia songa mbele, echeche baba mkombozi. Oh daddy, echi echi, cheza nikone. Mr. Peace and Order, we thank you for economic growth. Oh daddy, daddy, ebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Nana na mumula chita pretend, show me what you think he has not done. Mwalete la sonte, pawa bomba sonte ni sonte. Akuponte ni ya bombi, padale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, waleti le Kenya bombe. Mwana ni mise bufusha wololo, pit by pit, file kontoloka. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululani. Dadi, imwe fyoze fyomwa chitana, lisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shande. You deserve the sound. Bali na puti.
O daddy, daddy, ebu cheza ni kone. Zambia number one.
Watch it and I'll assume it and it's so tisana. It's so tisana, eh, so tisana.
Everything you do for the people of Zambia, so tisana. So tisana, so tisana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability. Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.